Ushobora kwibaza impamvu navuze ngo guhinduka kwihuse cyane kuri kugaragara hano iwacu mu isi ni ibihe biterwa n'ibihe, kandi bya bihe bikaba biteguriza ibindi bihe, kandi ibyo bihe ari byo biteguriza igihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Ntiwambwira yuko umuntu ari mubi, ahubwo igihe wa muntu yisanzemo, kubera cya gihe yisanzemo kimuteguriza ikindi gihe agomba kwinjiramo, ahindurwa na cya gihe kugira ngo yinjire mu kindi gihe, none akisanga muri cya gihe nacyo kikamugira uwagomba kuba muri ibyo bihe. Sinzi niba uri kubyumva. Maze gusobanukirwa ibyo, njye naravuze ngo uruhare rwanjye nta muntu ushobora kurenganya. Nubwo bigaragara ko umuntu ashobora kutimfane ku wundi muntu akavuga ngo nahuye n'iki gihombo kubera wowe, ibyo ni ibisanzwe. Niko abantu duteye, niko abantu tumeze. Umuntu akenshi ntakunda kuba responsible w'ikintu giteye isoni. Ariko burya reka mbabwize ukuri, ibyiza nuko twaba dukwiriye kuba responsible w'ibyo tugenda ducamo, noneho tukamenya ko uyu wabikoze nawe atifuzaga ko ibi bintu bikubaho, ahubwo kuko ari byo azi cyangwa se kuko ari byo agezemo akabikora, nubwo yabona ko yakoze nabi ntagira kuregreta, kuko avuga ngo nta kundi byabaye ngombwa ko mbigira. Nubwo nari mfite iyindi choice ariko bibaye ngombwa ko mbikora gutya, kandi sinshobora ku ijambo, ntago backing up, sinshobora ku ijambo, byarangiye ikiba kibi. Ni ukuvuga ngo noneho njye nkabona ko wa muntu ari mubi, nawe akabona ko yankoreye nabi, ariko akananirwa kuza kunsaba imbabazi. Nuvuga ngo ibihe bigenda biduhindura abo turi bo. Noneho urebe uyu muntu ku ruhande wagiriye nabi mugenzi we, cyangwa se wakoze ikintu kitagombaga gukorwa kuri mugenzi we, noneho akanga kubyihana cyangwa se akanga kubisabira imbabazi no guca bugufi, bya bihe by'urwangano bikazamo. Bombi bafite ibikomere. Uyu muntu afite igikomere cyo kubuza inshuti kubera ko yamaze kurwana isoni, aremera hebe uyu muntu agende nawe agende, ariko si uko yari akunze gutandukana nawe, ahubwo ni uko ubwabo umuntu nyine bumwemeje ko ibyo akoze ari amafuti, isoni zikamuvana aho yagombaga kuba ari, zikamujyana mu kindi gihe, uyu nawe akajya mu kindi gihe. Ntabwo nzi nimba uri gusobanurira icyo nshatse kuvuga, ariko icyo nshatse kwerekana, njyewe maze gusobanukirwa, maze kwitegereza nkareba ibintu, njye ndi umuhamya cyangwa se nakwitangaho urugero, ibyo ndi kukubwira nasubiye inyuma ndeba nkiri umwana mutoya uko navutse, ndaza ibyo nagiye mpura nabyo. Noneho mbona nisanze mu gihugu cya Canada, nibaza uburyo ninjiye muri Canada, nibaza uburyo ubu mbayeho. Noneho twakunkurikije na generasiyo tugezemo, sanga ntibishoboka ko ibintu ufite mu mutwe shobora kwivugira hehe mu rusengero ngo bikunde. Ndavuga ngo reka nshakijwe, niyo mpamvu nguhaye karibu. Nkuko nababwiye turi muri Edmonton, muri Alberta, nuka muri East Africa. Tuzavugana byinshi uko tugenda tuvuga, navuga ngo ndimo ndashakisha aho ntangirira kugira ngo mbashe gusangira nawe ibyo nabateguriye. Urakoze. See you next time.